ekibi kyatusensera fena netulinda kuzikirira naye Katonda bwe yeyagala omuntu yawaayo mwana watuwonye omusango kati olwaleero wavudde magombo omulokozi afulumye entaana kolona satiyo kolona komesi yo yangu watu musinze omutonzi
golokoka tugenda tusinze
Bwe yakabanga lajana na yekatonde yatonde kulu nesimu kakase nasobola kulemerema abakumi bali bakuma kusisi na nyenye taka niriuga wato we yayi womusayi okutuonya na goloko kemba kumbe
goloko kati gena tusinza ata magombe
goloko kagenda
goloko kainto
gende Masukira mama
Fatio golola 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 Tumusizo
Kale golokoka
Tugende
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 Zakachani Zakachani
Yano
masukira mama
Yangu wa yangu sijo utunzi.